akukho moya bangcwele babini oko kwaye lo omnye ungcwele wakhokelela uSimon ngobo busuku okanye ngalo ntsasa kuKristu ukukhokelele apha ngokuhlwa nje kuba ukholwa kwidinga lomoya oyingcwele kwaye unyanzeleke nje kuwe njengokuba wayenjalo kuSimon ngokufanayo ngokuba yena nguThixo kwaye uyaligcina ilizwi lakhe. Ngoko ingathi ndiyambona uSimon wanqanqatheka wanqwenela ukubona uKristu. Wayekholwa koko ilizwi likaThixo lakuthethayo kuye. Kungenamsebenzi nokuba abagxeki bathini na, wakholwa lilizwi likaThixo. Kwakukho ukunqwenela ukubona uKristu entliziyweni yakhe kwaye wakholwa ukuba uya kuba nakho. Njengokuba uDavide wathi xa inzulu ibiza inzulu. Abaninzi benu apha bayakholwa kwimpiliso engcwele. Niyakholwa? Niyakholwa kwimpiliso engcwele? Kwaye isizathu sokuba nikholwe kwimpiliso engcwele ngoko kukhondakalalisa ukuba ikho impiliso engcwele. Ekufikeni kwethu eMelika safumana umndiya waseMelika. Wayenento ethile ayinqulayo ilanga, inyanga, indalo. Ngokuba kuye ungumntu kwaye uyazi wayenomenzi. Ngoko kwakukho into ethile ngaphakathi kwintliziyo yakhe yobuntu ebiza ukuthile kokunqulwa. Ikuye wonke umntu onokufa. Usenokunqula inqwelo mafutha yakho, umsebenzi wakho, indlu yakho okanye into ethile, uyakunqula into ethile. Ngoko ukuba kukho isithixo esithile sikhuphe uvumele uYesu Kristu afumane indawo ephambili. Mayibe nguye okuqala kwakho konke. Ngoko ukulamba inzulu njengokuba uDavide watshoyo xa inzulu ibiza inzulu kwingxolo yeengxangxasi zakho. Ngoku inzulu ibiza inzulu. Ngokomzekelo le nto kwabe kukho inzulu apha ibiza, kunyanzelekile ukuba kubekho inzulu ephendula kolo bizo. Mhlawumbi ndiza kuzicacisa ngolu hlobo. Ndingumthandi omkhulu wendalo kwaye ngokungena ematyholweni ndikhangela ukutshona kwelanga. Ndiva izilwanyana zikhala zasendle, umama ungumxube wendiya. Ngoku kukho into ethile malunga naloo nto egazini lam yokuba ndiyayithanda indalo. Kwaye xa ndisiva ukubiza okuvela endle, kukho into ethile ewenza uvuthe umphefumlo wam, andinakuyinceda. Apha kutshanje ndandiseColorado, ndandimi phezulu phezu kwentaba kwaye ndandikhangele umama omdala wokhozi njengokuba wayesizama ntshontsho wakhe ewakhupha kwindlwana ewathwele ngamaphiko akhe waze wahlalisa phantsi kwidlelo elinengca. Waze wabhabha wabuyela phezulu kwincopho eyona iphezulu yeliwa wayenokuyifumana wahlala phantsi. Waqala ukukhangela ke ndandijongile ngeendondo zam ezibonisa into ekude. Ihashe lam laligangxwe emthini kwaye ndandijongile ndaze ndathi, Nkosi, ndiyayithanda le nto. Kwaye kwakhangela kakum ngokungathi ndiva nevumba ukuba wakhe wasondela kwindlwana yokhozi kwaye ayenza ngezinto ezibukhali nezinto ezinjalo. Kwaye loo makhosi mancinane ayahamba nje phezu kwezo zinti nameva ayengazinto yenye. Kodwa ngenye imini unina wolula iimpiko zakhe aze akhwela ezimpikweni ehla. Ngoku ndakhangela kwabo bafo bancinane babe nemvuselelo nje yakwamoya. Babebaleka nje kuloo ngcayithambileyo bexhola nje apha betswinelana bexhuma omnye ngapha komnye bekhululeke kangangoko benokuba nako. Ndacinga ke ilungile laa nto. Ngoku oko kufana nomntu ekwindlwana endala yehlabathi engazinto koko ikoko umtyholi amnika khona. Kodwa ngenye imini uThixo uyamnyula amkhuphe amhlalise ezantsi kwidlelo eliluhlaza elinomthunzi. Oh, indlela avuya ngayo ukhululekile, akukho nto, akukho ngozi. Ndacinga ke kutheni abo bafo bancinane bengoyiki nje. Ndamangaliswa kukuba bayaqondana ukuba kukho ingcuka kufutshane ezazinokubachola. Kodwa qho kanye ethubeni babeye bajonge phezulu abe loo mama mdala ehleli phezulu ebakhangele. Ndacinga ke makabongwe uThixo injalo loo nto. Wandithabatha wandikhupha kwindlwana yehlabathi waze wenyukela kumagwiba uqaqawuli ehleli phezulu phaya aluse ilifa lakhe ukubona ukuba kukho ngozi isondelayo. Ndacinga ukuba ingcuka ingaqalisa ukusondela kolunye lwaloo makhosi mancinane angayibhaxula ife. Ndacinga injalo loo nto uSathana angasukela ikholwa kwaye ufumenene noYesu Kristu ezandleni. Injalo loo nto, ewe, angalithabatha. Emva komzuzwana ujongile ubukhulu bakhe, intloko yakhe enokungangamsha iphunguza. Wayephezulu kwelona liwaliphakamileyo wanokulifumana ngokuba wayenokubona yonke indawo. amehlo akhe abukhali okhosi ayegadile emva komzuzwana ndambona ephakamisa intloko yakhe ngeendondo zam zokubonisa into ekude zamandla alishumi ndambona ephakamisa intloko yakhe ephunguza wayesezela umoya ndacinga yintoni phaa kude ngasentla kwaqala umoya ovela ngasentla zavakala indudumo wenza isikhalo wehla iphumela apho wavula loo maphiko makhulu aphuma kanye phezu kwelo thafa wayengalunye kuloo makhosi mancinane lwabale kangapho ngokukhawulezo okukhulu ayeyalelwe mhlawumbi ngaphambi kokushiya indlwana abambisa iinyawo zawo ezincinane kanye ezintsibeni lapho samlonyana walo ezantsi umlomo omncinane wentaka ubambelela ngapha yakwentsiba baze waphakama nelo qela lamakhosi ezimpikweni zakhe wemka ngokuthe ngqo kanye ecanda kuloo moya ubhuhla phantsi ngesantya samashumi amahlanu emayile ngeyure ngoko wayawungena ngqo kumfanda weliwa ndalila ngokosana ndacinga ngenye imini yozuko xa le mvuselelo idlule uya kuza ivele kuqaqawulini olule amaphiko akhe amakhulu anamandla aze amakhosi amancinane abambelele ngemilonyana yawo apho abhabhe emkayongene kuqaqawulini kunye nawo inzulu ibiza inzulu ukuba inzulu iyabiza kukho inzulu eyakuphendula ngamanye amazwi ngaphambi kokuba kubekho umthi oyakukhula emhlabeni kwanyanzeleka ukuba kubekho umhlaba oyakukhula kuwo kuqala uthixo akazange enze umthi esenzela umhlaba wenza umhlaba esenzela umthi wenza umhlaba waze wayalela umhlaba ukuba uvelise umthi kwaye umhlaba wawubiza ngoko umthi wavela ngaphambi kokuba kubekwabakho uphiko olusemqolo kwintlanzi kwakukho amanzi okuba lidade kuwo isizathu sokuba ibe nophiko kungokuba akho amanzi okuba idade kuwo ukulusebenzisa yonke into esinayo inenjongo nonobangela apha kwixesha elithile elidluleyo ndandifunda apho inkwenkwe encinane yayidle irabha zokucima kwipensele yadla yonke irabha eyayinokuyifumana yadla nditsho nendawo yokunyathela kwibhayisekile waye babengazi ukuba indayintoni na undonakele kuloo nkwenkwe incinane ngoko bayithabatha behla nayo ukuba iye kuxilongwa ngugqirha ekliniki waze emva kokuba ixilongile bafumanisa ukuba umzimba wayo omncinane wawuswele isibabile kwaye isibabile sikwirabha kwaye yayisidla irabha ukuze ifumane isibabile ngoku iyoleke ifumane apho kwaku ukuba bekukho into ngaphakathi apha efuna isibabile kumele ukuba kubekho isibabile esiya kuyiphendula ngaphambi kokuba ibe ibizile yabona uba ndithetha ukuthini na ngoku ngaphambi kokuba apho xa inzulu ibiza inzulu ngaphambi kokuba kube kwabakho inzulu ubizo kumele ukuba kubekho inzulu eya kuyiphendula engoko ngokuqiniseke njengani bantu kwiminyaka embalwa edlulileyo ngokuqinisekileyo naningaboni mhlawumbi wakwibandla elithile elibandayo elalingakholwa ubhaptizo lomoya oyingcwele kodwa weva umyalezo kwakukho into ethile apho ngaphakathi eyabiza okuthe chatha kukathixo usenokuba wawuphila kwimeko yogwetyelo phambi kothixo kodwa ufuna ubhaptizo lomoya waze walulambela ngoku kwayeso sizathu sokuba ube ukho umoya oyingcwele kungokuba wawulambele wona wawungeke ulambele ngaphandle kokuba kwakukho into apha ngaphakathi eyakuwubiza phaa ngaphandle yabona ukuba ndithetha ukuthini na engoko kwayesizathu sokuba ube lapha ngokuhlwanje uyakholwa kwimpiliso engcwele kwaye ukuba loo nto ibingafundiswanga nokufundiswa ebhayibhileni ukuba iqela lakho labantu belikholwa kwimpiliso engcwele kunyanzelekile ubekho umthombo ovulekileyo kwindawo ethile kungenjalo ubungeke uyinqwenele ukuba unomnqweno wokuphiliswa nguthixo ukho uthixo oya kukuphilisa injalo loo nto kuba inzulu ibiza inzulu nantso indlela kwakuyiyo kusimoni wayesazi ukuba kwakukho ukristu ozayo waye wayesazi ukuba uthixo wambekela ngedinga ukuba uya kumbona phambi kokuba afe ngoku qaphela ngoko njengokuba usimoni wayekhokelwa akumangalisi oko kanye nje ukuba uyesu athi gqi usimoni wakhokelelwa ngumoya oyingcwele kanye kukristu ngomoya oyingcwele owamnika idinga kwaye umoya oyingcwele owabeka ngedinga lempiliso engcwele ukukhokelele apha ngokuhlwanje kanye emthonjeni apho uvulwe khona ngokuhlwanje uvulelwe lowo uthandayo kanye ngoku kanye kumoya oyingcwele okhokelayo okhokela oonyana bakathixo abakholwa kwidinga likathixo uyabona ukuba ndithetha ukuthini na mntu ngamnye kunibonyana neentombi zikathixo ukhokelelwe apha ngokuba ukholelwa kwisithembiso sikathixo oh ndakucinga ngaso ngoko ndiyacinga ngapha ekoneni kwakukho ixhegokazi sifundiswa ukuba laliyimfama igama lalo lalinguana wayengumprofetikazi elindele ukuza kwenkosi uthixo unyanzelekile ukuba ambonise ukristu kwaye umoya oyingcwele wehla phezu ko-Ana. Kwaye ngathi ndiyambona lo mprofetikazi uyimfama ngaloo ntsasa esiza inqumla kweso sakhiwo imfama ekhokelwa ngumoya oyingcwele ehamba apho ehlula kwabo bani. Esihla ngaloo mdla wabafazi wazihema phambi komthombo kuba kulapho wayekhokelelwa khona ngumoya oyingcwele. Ewe, ulapha ngokuhlwanje uvukile kwabafileyo ukunikelo dinga. Umoya oyingcwele unitsalile wanihlanganisa. Ukuba ubungekho apha ngokuhlwanje, ukuba umoya oyingcwele bengakhange akuzise apha, buya kuba ngaphandle kwindawo ethile ehlabathini. Kodwa uhleli apha kwesakhiwo sishushu singeniswa umoya. Ngokuba kutheni ulindele ukubona uYesu Kristu evela ngqine ilizwi lakhe? Ukulindela ukuba ulindele ukuza nje ufumane into ethile onokuyigxeka, umtyhoni ngokuqinisekileyo uyakubonisa izinto ezininzi onokuzigxeka. Ngokuqinisekileyo uyakwenza njalo, ufumana oko okulindeleyo. Abanye babo bathi ke akukho nto ukuba ndifuna ukuba ndiphakamanga kumda wokuthandazelwa. Ukuba ndibona into efana nale ngoko ndiyakholwa. Uyakufumana oko okulindeleyo. Ndilindele ngokuhlanje ukubona umoya oyingcwele engena ezibonakalisa esemandleni egalela ukuqathalwa bakhe phezulu apha kwesakhiwo. Abaninzi besamkela ubhaptizo lomoya oyingcwele, aboni belila bekwindlela eya eCalvary, abagulayo bephilisiwe zonke iintlobo zemiqondiso nemimangaliso. Ngokuba uYesu Kristu uthembisile oko, kwaye ndiyakholwa kwidinga lakhe. Singathandaza.
Heavenly Father, as thy word is truth,
awu wasezulwini, njengokuba ilizwi lakho liyinyaniso, qinela ilizwi lakho ngemiqondiso nezimanga zikaYesu ovukileyo. Siyazi ukuba xa wayelapha emhlabeni akazange abange ukuba wayengumntu obalulekileyo. Wabanga kuphela ukuba wena wawumbonisa imibono into amakayenze. Wayezazi iingcinga zabantu, iimeko zabo. Wazi xa umfazi wayenethombo legazi wasichukumisayo isambatho sakhe. Wayemi phaya kude kwaye wayengena kufihlakala kuba uYesu wayekhangele kanye kuye. Wayesazi wathi ukholo lwakho lukusindisile. Kwaye bawo, siyazi ukuba ulapha ngokuhlwanje ngokuba wathembisa ukuba uya kubakho. Kwaye ithemba lethu limiliselwe kuye kwilizwi lakhe, siqinisekile. Simbonile ekubonakalalisweni kovuko lwakhe olukhulu apha emhlabeni esebenza phakathi kwabantu bakhe kwibandla lakhe. Kwaye Nkosi, masithi namhlanje sibe ngabaniki bokukhanya besigaba sexesha, ukuze xa umdlalo omkhulu weqonga umiswa ekupheleni kwendlela, aze mntu ngamnye kuthi avele phambi kwakho, isipili esikhulu sitsalwe sikhuthwe, buze ubomi bethu besizukulwana buziswe phambi kwethu. Thixo, mandive izwi lam likhwaza ngokuchasene nokungalungisi, libiza abantu ukuba bakholwe kuYesu unyana wakho. Sikelela aba bantu balapha ngokuhlwanje bahleli kubushushu obungqongqo. Kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba ubanike intsikelelo ekhethekileyo. Kwangakuthambisa kwamandla umoya oyingcwele ungathabatha ukususe zonke iingcinga zoku. Kwaye Nkosi, ngcwalisa isitaka sakho kanye ngoku kulungiselela inkonzo ezayo. Simi apha siqonda kuba amehlo ajongiswe ngapha. Kwaye ndiyathandaza bawo ngentobeko ukuba wazise awakho amakhulu amandla oziko lakho kuye wonke umntu. Kwaye ukuba isitaka sakho esingafanelekanga sifumene inceba ebusweni bakho ngokuhlwa, wanga ungamthabatha lo mntu ungafanelekanga, ukhuphe ubuntu ngaphandle ungene ngaphakathi Inkosi Yesu uthethe nabantu bakho, ukuze kuthi bakuba ububomi buphelile apha emhlabeni umthandazo wokugqibela sowuthandaziwe. Amadabi ephelile, umsi omile uphelile, izixhobo zifunjiwe, iBhayibhile zivaliwe, sibe sisiza apho phezulu kwindlu yakho. Lo ntsasa inkulu isithi qheke ingunaphakade ikhanya intle, naxa abakhethiweyo bayokuhlangana kwelo khaya ngapha ekwesibhakabhaka njengokuba imbongi yatshoyo. Nkosi, njengokuba eso sithebe sikhulu siyakwandlalwa apho silungisela eso sihlosa ngokuhlwa singamawaka emayile ubude, sijongene omnye nomnye ngapha ekwetafile, omakhwekhwethe abanamanxeba edabi, iinyembi zovuyo zisihla ngezidlele zethu, ukumkani aphume ubuhle bakhe ubungcwele esihla ecaleni kwetafile, azethabathe ezakhe izandla azosule iinyembezi emehlweni ethu esithi, musani kubasalila, kuphelile konke, ngenani kwimivuyo yeNkosi. ubunzima bendlela buya kubonakala bungeyonto ngoko bawo xa siya kube sifike ekupheleni kwendlela. Waye sincede kusihlwanje Nkosi ukuba sithi silibala ezo zinto sele zidlule sifunele kubizo lwaphezulu ngoku. Waye wanga umoya wakho angeza abonakalise unyana wakho uYesu Kristu kwaba bantu. Njengokuba ndizamile ngokomntu onokubhubha ukubaxela ngokuba wena usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Kuba oku sikucela egameni likaYesu umntwana wakho othandekayo. Amen. Inkosini sikelele. Ke kusihlwanje kanye phambi kwenkonzo zempiliso uxolo ngokuba ndibelusana kodwa kho into ethile engena entliziyweni yam xa ndithetha ngaye. Ndikhumbula ngethuba lokubizwa kwam ngabalungiseleli bam bathi bakubona ukusukela ndiselusana kwakuye kufika imibono bathi Billy musa ukuya kuloo nto bathi ngumtyholi lowo. Ngokufundiswa ngamadoda ayesifundisi bendinokuba sisicingatha ukuba kude ekukholweni ukuba imibono ingaba ephosakeleyo. Waze wathi akufika kum ngobo busuku wandixelela ukuba wayengubani na obethu. Kwaye ndiyazi ukuba ulapha kanye ngoku kwaye ndiyabazi ubukho bakhe ndaye ndiyazi ukuba ndiyamthanda. Ndacinga ndingathini ukuba ngumtyholi ndize ndithande iNkosi uYesu ngale ndlela ndenza ngayo kanjani. Ingathini intliziyo okophela yena lo uyaziyo intliziyo yam. Waze weza wandixelela ngokwahlukileyo. Ndiyakholwa kuye ngokuba ithelekiseka nelizwi likaThixo kwaye ilizwi labo alithelekiseki nelizwi likaThixo kuba siphila kulo mhla. Ke ngoku izihlobo ezingamaKristu ndifuna ukuthi kunonke ngenxa yokuba xa indichukumisa ngamanye amaxesha ningamangaliswa ukuba kwenzeke ntoni na. Andinakwazi ukuyicacisa ingapha yokokuba ingacaciswa ndim kodwa ndibabuthathaka kakhulu kude kube nzima ukuba ndime emva komntu omnye okanye ababini mhlawumbi endithe ndahlangana nabo. Usenokungayiqondi loo nto kodwa funda nje isiqalo siyayicela. Ndiyakholwa ngumprofeti uDaniel owayebone umbono waze waphazamiseka engqondweni yakhe iintsuku ezininzi ngaba kunjalo. NoYesu ngaxesha lithile xa umfazi owayenokholo olwaneleyo ngoku uthi amtsale ajike abone uba wayengubani na wathi ndiyasazi isidima amandla aphumileyo kum. Ke abantu belapho phandle kanye xa asindim maKristu hayi mna ndiyindoda nje omkhulu kuboni kodwa ozelwe ngaphandle kwexesha kuni bantu bamafulu gospel injalo loo nto. Ngobabalo lukaThixo undivumela ukuba ndinibize ngokuba ningodade nomzalwana kwaye ndiyanithanda kwaye andikho apha kusihlwa nje ukuza kubonwa okanye ndiviwe. Andikho apha ngenxa yezezimali ukuze ndiniyayazi loo nto. Ngoko ndilapha ngenxa yento enye ngokuba ndithanda uYesu ndibe ndimithanda nani kwaye ndiyakholwa ukuba ukuza ngolu tyelelo mhlawumbi nokuzinikela kuye aze yena abe nokwenza into ethile ngam eyakumenza ukuba nimthande nangakumbi nikholwe kuye nize niphiliswe. Leyo yeyam yeyona njongo ipheleleyo ndinayo yokuba lapha. Uthixo anisikelele balungiseleli kwakhona nosomashishini kwaye ndithi kuni ngoku ngaphambi kokuba ndibebuthathaka kangako ngamanye amaxesha kuba nzima ukuba ndimke eqongeni unyana wam nomongameli nabanye bayegada loo meko kwaye ndifuna ukuthi nisale kakuhle. UThixo anisikelele ukuze ukuba ndithanga ndinibone kwakhona kweli cala lalo mlambo mkhulu. Ndiyakunibona kusasa apho kuya ndaye ndiya kuba nobungqina endinabo ngoku ndiyayithanda iNkosi uYesu. Aye imibono uThixo undinika imibono inyaniso leyo. IBhayibhile ilapha phambi kwam noThixo ulingqina lam kwaye uyazi ndaye ndibabaza kuphela ndithethe njengoko eyakundivumela ngobabalo lwakhe ukuba ndenze njalo. Ngoko ndithandazeleni ke nantsi enye into endingathanda ukuyicela. Ndiya eAfrika, eIndia, ePalestina, eJamani yaye nikhumbule kuloo mazwe njengoba kwakunjalo ngaphambili. Musani ukucinga ngokuba amaxhwele nabo bonke abo bantu bahlukileyo bazaliswe zidemoni baya kukumemela kanye ekutshatshalazeni kwaye kungcono uyazi into othetha ngayo njalo lona. Kwaye xa imimoya ibhudla ishushu inzima nokutshutshiswa kuqhubeka kwaye ndikhumbula iWashington DC ukuba umntu othile uyandithandazela ungathembisa ngaloo nto ukuba uyakwenza njalo phakamisa isandla. Thixo akusikelele Inkosi kakhulu. Ngoku ndiyacinga ngorhatyalwa izolo baye bakhupha ekhulu lamakhadi omthandazo phezulu kwaye ndiyakholwa ukuba elo nani beli okanye lonobumba ibinguhayi kwaye ndiyakholwa ukuba ndibize ishumi elinesihlanu lokuqala lawo phezolo. Ndiyacinga uba injalo loo nto, ingaba kunjalo bazalwana, ishumi elinesihlanu lokuqala loo makhadi ebelikhutshiwe. Ngoku siza kubiza amanye kuwo kwaye mhlawumbi ngokuhlwa nje ukuba ukholo luyalunyuka, mhlawumbi singabiza amaqela amabini okanye amathathu kuwo. Ukuze kuba kunjalo ndicele wonke umntu apha, bangaphi abantu abalapha abangenalo ikhadi lomthandazo abayokuthanda ukuphiliswa nguThixo ngokuhlwa nje? Phakamisa nje isandla sakho ongenalo ikhadi lomthandazo. Kulungile, kunzima nokuchaza umahluko, kuqinile nje yonke indawo. Ndiza kucela ngale nto imi eli isenokuba lityeli lokuqala lokuba ndakhe ndanemvuselelo. Ube kakhulu kube asinakuhlala ithutyana elide enkonzweni ukuze nazi indlela yokwamkela impiliso engcwele. Yaye ngamaxesha amaninzi xa abantu bephilisiwe ithumba elihlumayo liyidemoni, zonke isifo sisesikamtyholi. UThixo akangeke, uThixo akabeki ugula phezu kwabantwana bakhe, ngumtyholo owenza loo nto, yabona? Kwaye ukuba uSathana ukhupha uSathana, nithi kuba umtyholo uyaphilisa naye, ke uYesu wathi akangeke. Wathi ukuba uSathana ukhupha uSathana, ubukumkani bakhe bahlulelene phakathi, ngoko akangeke, uThixo onokuphilisa. Ezamachiza noogqirha azibangi ukuba ziyaphilisa. Abantakwe bakwamayo lelinye lawona magunya ethu angcono bathi asibangi ukuba siyaphilisa, bathi sibanga nje ukuba sincedisana nendaba. Mnye kuphela umphilisi nguThixo lowo. Bangayithunga indawo bayidibanise esandleni kuwe, kodwa bangekhe bayiphilise. Bangayithunga nje idibane kuphela. Ugqirha wamazinyo angalitsala izinyo lakho, kodwa ngubani oza kuyiphilisa loo ndawo? Ugqirha angalikhupha ithunjana, kodwa ngubani oza kuphilisa loo ndawo ayisikileyo? UThixo wenza oko. Iyeza alisakhi isihlunu, iyeza lingumncedi kuphela, uThixo ngumphilisi. Ugqirha angayibeka ingalo yakho koko xa athe wayibeka ingalo yakho uze ungaphumi ube ungaphilanga. Ugqirha wenza inxaxheba yakhe oko akufundisiweyo ukuba akwenze, noko anolwazi lokukwenza. Uyayilungisa ingalo yakho, kodwa uyiyeka uThixo ukuba ayiphilise. Injalo loo nto, yonke impiliso ivela kuThixo. Ngoko ngokukholwa nje kuye, kwaye ngamanye amaxesha xa loo mathumba adumbayo ubomi buphuma kuwo njengedemoni, ke ngoko loo mathumba ayafa. Ukuba ubomi buphumile kuwe kakade ungafa. Ubomi bakho buphumile kuwe, kodwa umzimba wakho uselapha uyashwabana. Ukuba kukho umntu ongumngcwabi apha, uyazi uba umzimba womntu nawuphina nayiphina inyama iyashwabana uba kuphuma ubomi. Khangela kwisilwanyana esincinane xa sibulewe endleleni siya kuba nobunzima. Okanye abanye benu bangabazingeli apha, ukuba ubulele isilwanyana inkomo okanye unosilarha uze uyibeke esikalini uyiveyishe ngoku, uyibulale nje uyiveyishe, ngoko kusasa xa ilinganiswa kwakhona ubone ukuba zingaphi na iponti elula kunangaphambili ngazo. Uze uyeke ilale apho iintsuku ezimbini okanye iintsuku ezintathu zeke ubone ukuba zingaphi na iiponti ezingaphezulu ngazo ngobunzima. Ke ngoku ithumba xa lisifa, idemoni iyaphuma kwelo thumba lokudumba njengendawo edumbayo, umhlaza, iqhubu nezinto ezinjalo. Ayiphuma idemoni kulo, yona ibubomi. Wonke umntu olapha usuka kwisunzi elincinane lobomi, kwaye izihlunu ezincinane ziyaqala ukwanda, kwaye ezo zihlunu zincinane zifuza imvelo yobomi ebikuzo eyenze umntu. Kwaye iseli esuka kwinja yenza inja nentaka intaka, nokuba yayiphina imvelo eyifuzileyo lonke uhlobo. Kodwa ngoku idemoni elithumba elihlumayo okanye ayifanelwanga kukuba ingene kwithumba, iyaqala ukwandisa iseli. Singathi ngokomzekelo umhlaza uqala ngokwandisa iseli uye usiba mkhulu ngokuba mkhulu. Ke ngoku unobomi kwaye uyaphila kanye njengokuba wawuphila usakhula esizalweni sikamama wakho. Into enye uyakhula, kodwa ngoku obo bomi asibobomi bakho, bubomi obahlukileyo. Umelwe kukuba ube nobomi ukuze uphile, kwaye obo bomi bomi bokufa okanye umoya wokufa gxebe uxolo, kwaye bukukufa. Ke ngoku asibubo bakho, bebungekho apho ngaphambili kodwa bulapho ngoku. Ke ngoko ngubani obufake apho? Umelwe kuphuma kwinto enye, ngumtyholi ke lowo. Kwaye bulisunsu lobomi, umhlaza, ithumba nantona kwezo zinto ivela kwisunsu lobomi, nawe uvela kwisunswana lobomi kananjalo, yabona? Ngoko xa loo nto isifa ngokomzekelo njengelifa, umntu onamafa kwakuphuma umoya, loo mntu uthi, oh ndiyabona, ndiyabona, ukuze ngemini elandelayo abe esabona ngokungcono. Kodwa ngoko malunga emva kwamalunga namashumi asixhenxe eyure ukubola kuyangena, njengovuko lukaYesu, ngoba izihlunu ezincinane azange zibole. Wavuka ngaphambi kweentsuku ezintathu nobusuku obuthathu kakade, uyabona? Wafa ngenjikalanga olwesihlanu waze wavuka kusasa ngecawe, kuba uDavide wathi, andisayi kushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo, ndingayi kumnikela oyingcwele wam ekuboneni ukubola. ezo nyama nazincinane ziyaqalisa ukwaphuka kumashumi asixhenxane esibini eyure kwaye malunga ukuze ngoko isikhulana xa okokuqala ukudumba elo thumba likhulayo lisiya liba likhulu bayakuthi kakade intliziyo yakho imele ukucoxa umsinga wegazi inenekazi elithile belize apha phezulu elingcwele kakhulu umfazi okhangelekayo nokuthixo enomhlaza omkhulu obuthe waza wathi ungene emgceni waza wathi ubugqunyiwe wonke ezinwele zakhe waza wathi ndiye ndema ndakhangela kuye ndamxelela ndiphantsi komoya ukuba unomhlaza entloko kuye ndaze ndathi ubuya kusuka waze wasuke yaye unawo apha ndiyaqikelela kwisithwanje ulapha ebhotileni yesiyobisi kanye apha ngoku sikhe sanamawaka ayo ngaba ukhona umfazi kwesisakhiwo angeke eme inyawo uba lo mfazi ukhona pha kwesisakhiwo ebe nomhlaza kwesasiyobisi ukuba ukho apha kwesakhiwo uba umi ngenyawo angavelisa isandla sakho okanye into ethile ukuze omnye umntu abe nokukubona ewe nalelo nenekazi limiphaya linomhlaza kwaye ndakhe ndababona bemi eqongeni bajike nje babe mhlophe bawe ukusuka eqongeni yabona ngoko ngumangaliso lowo ngokwesiqhelo xa ithumba lifile ubomi buyaphuma kulo kodwa ithumba elo lihlumayo ukuba alinakuwa lisuke lihleli ngaphakathi kwaye ukuqala lenza njalo kakade liyakuhlala apho kweentsuku ezimbalwa lize liqale ukudumba kwakhona njengayona iphina enye inyama amasunzu ayo ayakuqala ukwaphuka ngoko ke uyagula ngenene ngumkhuhlane kakade kukungcoliseka kwegazi intliziyo impomba igazi ize icoce umzimba kukho uxwebho olukhulu lwenyama olulele apho lukhululekile emzimbeni wakho umguli ugula kakubi ngokoyikekayo ngoko uthi ow ndizive ndiphile kangako xa ndiseqongeni kusuku okanye ezimbini kodwa ndiyaqonda ukuba ndilahlekelwe impiliso yam kutheni mzalwane dade bona mqondiso ungcono ehlabathini lowo wempiliso yakho yabona kwaye ngoko uyaqala ungakholwa kwaye ngokuqiniseke njengoba ukholo lwakho lubukhuphile ubomi ungakholwa kwakho kuyakubuyisela kwakhona yabona uyakwenza njalo kuyabubuvusa khumbula uyesu wathi xa umoya ongcoleyo uthe waphuma emntwini uhambahamba kwindawo ezomileyo uze uyebuye neminye imimoya yesixhenxe ngaba kunjalo injalo loo nto ke ngoko mayithi indoda elungileyo yendlu ukholo imbe lapho akunamsebenzi noba uziva njani na asikoko ukuvayo koko kukholelwayo uyesu akazange athi ngaba uyivile wathi ukholwe na iloo nto yayiloo nto uthixo akusikelele lungile ngoku masibone ndiyakholwa ukuba ibili khulu lamakhathi omthandazo abathe balikhupha phezulu kuwayi asikhange sifikelele kubo bonke masithabathe ishumi lesihlanu lokugqibela labo ngokuhlwanje sizame ubani onekhadi lomthandazo lamashumi asibhozo inobalilo hayi amashumi asibhozo anesihlanu ubani onekhadi lamashumi asibhozo anesihlanu ungasiphakamisa isandla sakho ukuba ukho umntu apha kwindawo ethile phaa emva ikhadi lomthandazo lamashumi asibhozo anesihlanu kulungile amashumi asibhozo anesithandathu ubani onekhadi lomthandazo lamashumi asibhozo anesithandathu kulungile amashumi asibhozo anesixhenxe ndingambona umntu othile onekhadi lamashumi asibhozo anesixhenxe mthani ukuba ungaphakame ngenye amashumi asibhozo kulungele amashumi asibhozo anesixhenxe yintoni yabona umntu othile mhlawumbi ongakwazi ukuphakama mhlawumbi ukumandlalwana ophathwayo mhlawumbi usisithulu aze ke akukho mntu undincedayo kwaye ndiyazifumana iziphumo eofisini yam bathi ke bendiphaya waze wabiza nje ukusuka kwethilethile ukuya kwethilethile akwabikho mntu undincedayo kwaye mhlawumbi ngumntu ongevayo ngoku ukhangela siwafumene amashumi asibhozo anesihlanu amashumi asibhozo anesithandathu asibhozo anesixhenxe khangela kwikhadi losecaleni kwakho ubone usenokuba usisithulu aze angabi nakuva ashumi asibhozo anesixhenxe enkosi dade amashumi asibhozo anesibhozo ngubani onamashumi asibhozo anesibhozo ikhadi lomthandazo namashumi asibhozo anesibhozo ingaba likho kwesakhiwo amashumi asibhozo anesibhozo kulungile amashumi asibhozo anethoba ingaba onekhadi lamashumi asibhozo anethoba ungaphakama amashumi asibhozo anethoba ingaba siphakamile isandla samashumi asibhozo anethoba kulungile amashumi asibhozo anethoba kulungile amashumi alithoba amashumi alithoba kholwa kuphela ilungile loo nto ngoku naye wonke olapha ngaphakathi ukuba nje uyakwenza oko athi kwenze ngoku akunamsebenzi nokuba uthi yenza ntoni na yenza loo nto nje wena yenza nje oko athi kwenze ngoku ndingumzalwana wenu indoda nje ngoku ukuba uyakuza athabathe olu phahla lulusizana alusikelele ngokwaneleyo ukuze enze umoya wakhe oyingcwele usebenze ngalo ngoko niyakubona uYesu Kristu ehambahamba phakathi kwezihlwele ke ngoku akunamsebenzi nokuba uzingqinela kangakanani na apha ukuba ukholwa kuye akanakwenzela nto ingaba kunjalo akunamsebenzi nokuba ebemi kanye apha ecaleni kwam ebonakala ube nokumbona ngoko ukuba ubungandikholelwa bendingenakwenzela nto kodwa elam ilizwi liyakuba koko nje akuthethileyo kuphuma esibhalweni ndaye ndiyakuthandaza ngentliziyo yam yonke uba ukuthixo akuncede kuba ngokuqinisekileyo kuyakubakho umama notata njalo njalo apha abagulayo nabaxhalekileyo nabasweleyo kwaye ndiyakucela uthixo ukuba nincede ngokona kungcono kolwazi lwam lungile nzani umgxapha ngasekunene ngoku masigobe iintloko zethu okomzuzwana nje bawona ububele sithandaza egameni lonyana wakho wanga umoya oyingcwele angeza ngoku abonakalise imisebenzi kayesu kristu fikelela aba bantu kuyo yonke indawo ukuze ubaphilise benze baphile benze babe sempilweni bonwabe ke ngoku ukuze kwenzeke oku ba uyazi wena ubuthathaka nobu esakho nesithaka sakho kwaye andazi uba mandithethe ntoni na okanye ndenze ntoni na ke ngoku ndikwenze oku ngokomyalelo wakho kwaye ndiyakholwa ukuba uyakubakho kusihlwa nje uze usikelele uncede aba bantu ke bawo ukuba uyakuvumela nje umoya oyingcwele ukuba uze kumkhonzi wakho utyhile zonke izinto kuthi emasikwenze nendlela emasikwenze ngayo ngoko siyakonwaba sivuye nesishwele siyakukholwa kuwe ngantliziyo nye nangamxhelo mnye kwaye bawo ndicela oku kuwe njengomkhonzi wakho makungabikho namntu mnye ubuthathaka uyakushiya isakhiwo kusihlwa nje anga bangathi bonke ngabanye bahambe bephilile bevuya yenza oko awungeke bawo ndithandaza ngobabalo entliziyweni yam nokholo egameni likayesu kristu amen ngoku ngamaxesha amaninzi ewe ingaba kukho umntu ophaa kwezazibane kukho umntu osezibaneni onokuzishukumisa ngoku ngamanye amaxesha lo moya uyingcwele uyeza kwaye abaninzi benu bakhe bawubona lo mfanekiso ukuba ndiphinde ndeza kwakhona ndizawundiphathela iminye yawo njengoko umzalwane umoya bebalisa phezolo wathatyathwa ngamaxesha aliqela nasesincwadini ndiyaqonda kubani nawo sonke si bendineebhoksi ezimbini kuphela ngoko ndiyathemba ukuba ndiyawuyivuyela ngenene kakhulu engoko bona uze ukhangele apho ngaphakathi kwaye uyakubona omnye umfanekiso wawo apho ubusihla khona waze ufotele iphephandaba wathabatha lowo eCamden Ancaster kodwa ubungengwa ngaqhelekanga njengalo omanyano lwasemelika kwaye bawuthabathile kwangoko ke apho wathi waqondakaliswa ngoko sikunye namawaka abantu ndandimi phezu komlambo apha kwixesha elithile ladlulayo ndibhaptiza amakhulu 500 emva kwemvuselelo waze wehla kanye kuloo ndawo ndandimi kuyo abantu bajuba wabe ulapho nje kwaye wawukukuduma nje njengengxolo nomlilo ovuthuzayo ndiyathandaza ukuba uthixo eze abonakale phambi kwezi zihlwele ngokuhlwa njengaloo ndlela apho kwinkundla yepalamente kube kanye ukuba ndinokufumana inceba kuthixo ngoku niyaqonda angavela kumehlo athile aze angaveli kwamanye asifuni ukucinga ngolo hlobo kodwa wenza njalo uyohane nguye owangqinayo ebona umoya kathixo uphezu koyesu ngaba kunjalo akazange athi sisihlwele nezazi zalandela inkwenkwezi niyakholwa eloo nto yadlula phezu kwalo lonke iziko lwezophando ngesibhabhaka selozwe yonke loo ndlela yokusuka impuma iveki nenyanga isiza kwaye babelibala ixesha ngeenkwenkwezi babekhangela ubusuku bonke baze bagcine ixesha kwaye akukho mntu wakhe wayibona kodwa izazi zona zayibona kuba zazikhangela yona ukuba ungokhangela uKristu kusihlwa nje uya kumbona inkosi uYesu ikusikelele kulungile Billy Paul umzalwane mo okanye kuni ingaba nawuphi na osele lungile kulungile ingaba bawenze umgca walandelelana Billy lonke ishumele sihlanu lonke ishumele sihlanu elime emgceni ngoku kuni ninonke zamani nina ningenawo amakhadi omthandazo nibe nisazi ubani ungena emgceni ndifuna ukuba nikhangele ngapha nikholwe nje kuphela nize nikholwe ngohlobo olunye lokholwa wathi laa mfazi wachukumisa ngalo isambatho sakhe waze wajika wathi ukholo lwakho lukusindisile niyakholwa ukuba usekwanguye ngokuhlwa nje niyakholwa kuso sonke eso sihlwele sasikhwaza laa mfanya namdala olusizana wayehleli phantsi ngakwiindonga yaseyeriko ezazinokuphindwa kabini eneneni kunesakhiwo ikhwaza ikrakralaza iba nenceba kum uyesu ngokuqinisekileyo wayengazange akuve ukukhwaza kwayo kodwa weva ukholo lwayo washukuma lo lonke loqela labagxeki waze wajika wathi ukholo lwakho lukusindisile wajikela esihlweleni waze wathetha ngokwahlukileyo kutheni na ukuba nicinge kanje ezintliziyweni zenu wathi kumfazi wayeseqhuleni hamba uyokubiza umyeni wakho waze wathi andinakwenza nto engathanga uba wandibonisa ndinibuza into ukuba oko ndikuthetheyo kwinyaniso ukuba kwinyaniso ngoko uthixo ubophelelekile kwilizwi lakhe hayi kum koko kwilizwi lakhe ngaba kunjalo ubophelelekile kwilizwi lakhe waye ngoko uyakwenza ukuba oko kwenzeke kanye ngaloo ndlela athe ukuyakwenza ngayo ukuba ukwenzile ingaba ngoko ninanilapha ukuba nimamkelanga uYesu Kristu ingaba ningathanda ukwenza njalo waye ninabalapha niyakuyibona inceba yakhe kwabanye ewe uyakuba nenceba kuni ukuba niyakuba nokholo nikholwe nithandaze nje nithi Nkosi ndingokholwayo kwaye ndifuna ukuba undiphilise ngokuhlwa nje yaye uThixo uyakuyenza loo nto sisandula ukusuka eAfrika kutshanje apho ndibuyela khona kwiiveki ezimbalwa ezizayo eAfrika eIndia ePalestina eGermany nokuya kulungiselela kwaye eDurban eMzantsi Afrika emva kokuba abantu abathathu okanye abane bedlule kumgca wokuthandazela baze babona amandla kamoya oyingcwele hambahamba ebantwini baze babona oko uThixo ayekwenza amashumi amathathu amawaka amkela uYesu njengomsindisi wawo kubizelo sigubhweni olunye amashumi amathathu amawaka ngaxeshanye ngoko ndiyakholwa ukuba siyakuthabatha ilizwi likaThixo njengomyalelo size siye kulo lonke sishumayele ivangeli iindaba ezilungileyo zizanga ngalizwi kuphela koko ngamandla nokubonakalalisa komoya oyingcwele ngoko ivangeli kukubonakalalisa amandla kamoya oyingcwele ndikhe ndaya ezizweni bathi ngoko asifuni mseki mabandla sazi kakhulu ngaloo nto kunokuba usazi wena kodwa into esifuna ukuyibona ngumntu othile onokholo ngokwaneleyo lokwenza ilizwi likaThixo libonakalaliswe nantso into abafuna ukuyibona kwaye nantso indlela abaguquka ngayo nantso indlela abamfumana ngayo uKristu kungokuba bakholwa ngolo hlobo kwaye ndiyathemba kuThixo ngentliziyo yam yonke ukuba baya kuba baninzi apha ngokuhlwa nje abaya kufumana uKristu ngaloo ndlela inye ezintliziyweni zabo yanga iNkosi uYesu waseNazareth angasikelela umntu ngamnye kuni ngumthandazo wam lowo ngoku kulungile akukho mntu umfunayo uThixo nangaliphina ixesha nguThixo ufuna umntu akazange umntu amfune uThixo kwihlabathi lilonke uThixo ufuna umntu ekuweni komntu okokuqala ebuyezweni wase-Edeni oko kwabonakalisa ukusokola komntu umntu wazimela uThixo wayezingela umntu uYesu wathi akukho mntu unokuza kum engathanga uba wam amtsale kumele ukuba ibe ngotsalwe ngubawo kuqala kwaye ngoko ndingathanda ukucacisa into kuni malunga nokubona umbono bangapha abantu abalapha bakhe baphupha amaphupha ungasibona isandla sakho kuba ndiyaqikelela sisibini kwisithathu senu kukho inyaniso yokuba abantu abaninzi abaphuphi yingqondo nje yakho yangaphantsi leyo sifundiswe ngolo hlobo nantsi ingqondo yakho yokuqala nantsi ingqondo yakho yangaphantsi ngoku le ngqondo yangaphantsi yiyo endizama ngomoya oyingcwele ukusebenza kuyo le ngqondo yokuqala ndisenokubuza le ndoda ilapha okanye nayiphina enye indoda apha umntu othile uyakholwa o ewe mhlekazi niyakholwa iloo nto apha kodwa uthini ngale ndoda iphaya ezantsi yiyo eqhuba nqanawo asiyo le ndoda iphaya phezulu kwindlu yomqhubi yilaa ndoda ikwindlu yenjini ngamanye amaxesha xa usiya kulala ungena kule ngqondo yangaphantsi uze uphuphe kwaye uphupha ngezinto obuzenza ngoku ubulapha ngoko ekuvukeni kwakho ukhumbula izinto oziphuphileyo nina bantu liphupha amaphupha kwiminyaka emininzi eyadlulayo naniwaphupha nisawakhumbula kanye ngokungathi kwakukho inxalenye yenu kwindawo ethile ngaba kunjalo okanye ngeningawakhumbuli into ethile nayiphupha kwiminyaka emininzi eyadlulayo ngoku indoda elala yoyi ingqondo yayo yangaphantsi kude ayizi kuyo kodwa imboni ingqondo yayo yangaphantsi ayikho phaya emva ingekho nalapha ilapha kanye ayilali amehlo ayo avulekile yaye iyabona nje ngoku loo nto uThixo uyinika loo ndoda indawo apho inokulala khona yoyi ingaphuphi uThixo anika umntu indlela yokuphupha amaphupha ndingathi mna phupha iphupha awunakuyenza loo nto ke ngoko uThixo ubeka ebandleni abanye babe ngabapostile abaprofeti isipho zokuphilisa ingaba kunjalo bonke ngabokugqibelelisa ibandla upawulos wathi ukuba kungene ukuba nithetha ngeelwimi nonke aze ongenakwazi angene akasayi kuthi niphambene nonke na kodwa ukuba othile yoprofeta atyhile imfihlelo zintliziyo akasayi kuthi awe phantsi athi ngenene uThixo unani ngaba kunjalo ngaba ivangeli leyo ke yayingengoYesu Kristu lowo izolo asinguye namhlanje ungakholwa kuye ngokuthetha ngelwimi ungakholwa ngomoya oyingcwele kodwa ndikholwa kuye ngomlinganiselo ozeleyo wokuba unguye inkosi uyesu enye akafanga wavuka kwabafileyo kwaye ulapha ngokuhlwa nje apha eqongeni ngoku kwaye wanganga sikelela ancede andizange ndibe kweli lizwe ngaphambili kwaye ekwazini kwam akukho mphefumlo ophilayo ndakhe ndawubona phambi kwam ndiwaziyo bambalwa kakhulu apha eqongeni umzana ubhozwe ndiyamazi ndakhe ndayibona laa ndoda isecaleni kwakhe andiyikhumbuli igama layo kodwa nam umzalo na Lindsay mhlawumbi nje bathathu okanye bane balungiselele abahlele apha endibaziyo kwesakhiwo kodwa uthixo unazi nonke ingaba inyaniso leyo unazi nonke ngoku elinenekazi limi apha uthixo ezulwini uyazi ukuba ndizange ndilibone ebomini bam ngokwazi kwam asazani nkosazana ngabangazaniyo ngokugqibeleleyo kodwa uthixo uyalazi ngoku ukuba uyesu usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade masiguqule umfanekiso ngoku into awayiyo izolo ngethuba ohamba waya kufumanisa into ethile malunga nomfazi wathi ndiphendisele wathi yena kuba akukho sikweni ukuba kwenzeke oku amajuda nokunjalo namasamariya kodwa uyesu ethetha nalo kancinane ngelo thuba wafumanisa ukuba yayintoni nakanye inkathazo yalo ngaba kunjalo ke ngoku uyesu uvukile kwabafileyo ngoku kwaye uphila ngaphakathi kuthi ngokuhlwa nje kusaya kuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona ke ninani yakundibona kuba mna isimelabizo somntu eso ndiyakuba nani ndibe ngaphakathi kuni kude kube sekupheliswweni kwehlabathi ngoku inyaniso evangeli usenokuba wakhe wayifunda ngolo hlobo okanye wayicinga ngaloo ndlela kodwa yindlela ebhalwe ngayo ebhayibhileni leyo ukuba imfundo yezakwalizwi isenokuba yayidlula kwindawo ethile kodwa leyo yindlela ebhalwe ngayo ebhayibhileni ndiyakuba nani ndibe ngaphakathi kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi ngoku uyazi ukuba ndilinde into ethile inyaniso leyo yingelosi yenkosi yinyaniso leyo ndilinde nje ndingenakuncedeka ngoko ndinokuba nako kanye njengabanye nabani na apha kuni kwaye ndilapha mhlawumbi kukho abagxeki abahleli apha bangapha bakhe bawubona umfanekiso wayo abayaziyo ngeenkonzo baza babona apho bathanyathwa khona ngokwenzululwazi umfanekiso wayo okwakukhanya kakhulu kungenayo nizeni ukukhangela ewe baninzi ngabaninzi beni oh amawaka okhutshelweyo kwawo athi athengiswa njalo njalo iDouglas Studio eHouston, Texas inawo apho uGeorge A. Lacy oyena ungoyena ungcono kuphando lwaseMelika awuthabathwa uxilonge nayo yonke into yokubona ukuba yayingekho kudubula phindaphinde neyo na xa okanye into ethile kwaye uYesu Kristu wazingqinela njengokwanguye izolo namhlanje nangona phakade ngoku kakade ndilindele yena nokuba uya kundincedana ngokuhlwanje andazi kwaye ukuba ndithetha nantoni na ngokuqhayisa okanye nantoni na endiyithethe ingekho ndleleni wanga uthixo akandixolela andinakuzimisela kwenza loo nto ndizimisele kuphela ngokuthobeka kwentliziyo ukululamela uYesu Kristu ondiphulaphuleyo ngoku kwaye yanga inceba yakhe ingalapha ngokuhlwa nje ekube ndizithethile ezinto ndibe ndiselizwini lakhe wanga ngeza ndincede ngomthandazo wam lowo ke ngoku ingaba umdlali ogani ukho kwindawo ethile ukuba nganako ngokuthe chu ancede ngokuthe chu kakhulu iculo ukholwa kuphela aze wonke umntu ancede abe kwimoya omthandazo ukuba ninganako awumele ukuyigoba intloko yakho ngaphandle kokuba ucelwe ukuba wenze njalo ngoku kumgca ukuthandazela nina nizayo kuthini ukuba uya kukhalimela umele ukuyakuba yinyaniso ukuba iyo umele ukuba ube ngovumayo ukuyimela esihlweleni naphina ukuba uthethile zenazi uba sindini nguye nihambe niyokulungisa into yokuqala unokuyenza phambi kokuba ube unokufumana unyango umele ukufumana unobangela phambi kokuba ufumane unyangeka ukuba unogqirha ugula uhluphekile aze akunike iipilisi zentlungu akangogqirha olungileyo uzama nje ukukususa emagxini ukuba ngugqirha olungileyo uya kuxilonga imeko ade afumanise ukuba yintoni nenkathazo aze qalise ukusebenza ngokusukela apho kuyinto enye ke esikholwa ukuyenza apha ukuba umoya ongcoleyo ukuba kukho isono esingavunywanga okanye into ethile okanye into ethile ephumileyo kwintando kathixo ungabathambisa ubusuku bonke ulile ukhale wenze konke onqwenela ukwenza laa dimoni iya kuhlala kanye apho injalo loo nto inelungelo lokwenza njalo kodwa nantso into omele ukuyibeka esweni uthixo ebeke isiqalekiso kumntu othile ngesizathu esithile ngoko uyafika ususe ungena enkathazweni njengokuba wenzayo uMoses injalo loo nto ulapha umoya oyingcwele ngoku egameni likayesu kristu unyana kathixo ndithabathela wonke umntu olapha phantsi kolawulo lwam ndisenzela uzuko lukathixo ngoku ndifuna ukuthetha nawe umzuzu nje dade uyaphawula kuba kukho into ethile yenzekayo phakade yabona isandula kwenzeka khona ngoku ngokuba inyaniso leyo ubonisa abantu kophakamisa isandla sakho, injalo loo nto uyabona, yiloo nto bubukho bakhe obo, injalo loo nto uyabona. Ngoku mna andazani nawe, ndingazange ndikubone ebomini bam. Ke ngoku uba umoya oyingcwele ndithethe ngawo kaYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje nangonaphakade, ukuba ngenene ndingqinile ebantwini ukuqondakalisa oko ukuba kwinyaniso, abe yena esekwanguye ngoko uyakutshila into ethile kum kuwe eyakuthi kuncede ukuba ukholwe kuyo. Ukuba ulapha ndazi uba uswele ntoni na nokuba yi, kodwa yena uyazi. Ngoku ukuba uThixo uyakuyivumela loo nto, ungayamkela impiliso yakho okanye nokuba intoni na uyifunayo ezezimali, okanye nokuba intoni na olapha oze ukufuna yona kuye, okanye inkathazo zasekuhlaleni nokuba ungayintoni na nokuba yintoni na, uyakukwazi kwaye uyakuba nako ukundazisa ingaba kunjalo. Kwaye oko kungamenza ukuba abe kwangulowo wathetha nalaa mfazi equleni. Ngoku ndithetha nawe nje kuphela njengokuba yena wenzayo ukuze ndihlangane nomoya wakho, kwaye ndiyakubona wahamba usimka kum wafumana ndibona umkhlithana okukhulu kuhlobo oluthile, yingozi kwaye wena yayikumkhlitheka kwemoto waze wajuleka emoyeni ngolu hlobo. Yaze loo nto yamkruna kwindawo ethile entanyeni yakho, yaze yabanga umhlaza ukuba ube sentanyeni kuwe. Or uluhlobo lomntu ofundisayo isibhalo, kwaye uyakholwa ukuba uYesu Kristu uyakuphilisa. Bawo Thixo, egameni lonyana wakho uYesu Kristu, ngegunya lelizwi likaThixo nomfazi ofayo, ndicela ukuba le nto ingcoleyo imke kuye. Satana, utyhiliwe. Ngoko phuma kulo mfazi njengokuba ibandla likaThixo ophilileyo liyalela ukuba uphume egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku Dade, umzuzu nje ndifuna kuthetha nawe nje kuba uyazi uba imkile loo nto ngoku. Uyakuhlala kunjalo, uyabona uba unjani na umqala wakho ubetha, kwaye lisukile lonke kuye igqithi, lisukile emqaleni wakhe. Kwaye uThixo akusikelele, hamba indlela yakho ngoku, ube nombulelo, unwabe, uvuye kwaye ube. Ngoku yiba nokholo nje kwiNkosi uYesu, menze kweyakho esizikithini sengcinga yakho khona ngoku iNkosi uYesu, njengoba ucinga ngezinto. Bathi besacinga ngezinto babemxhela omnye. Khumbula uYesu isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade, usekwanguye namhlanje. Ngoku yibani nokholo, khangelani ngapha zihlwele, nikholwe ngentliziyo yenu yonke, nize nithi hoye ngokupheleleyo. Yibani semthandazweni, nani ukholo kuThixo. Ngoku ndiyakholwa ukuba leli nenekazi ngaba sesisigulane. Lungile, sondela Dade. Kakade oko akusayikwenzakalisa ngoku, kona kona bubukho nje bakhe, yabona loo nto uqaphela ukuba yikho. Kwaye mna kwaye zihlwele ndingumzalwana wenu. Oko asikokufunda funda ngqondo, ndive into enjalo ivela ezihlweleni. Asikuko, nguThixo onamandla onke. Yabona, asikokufunda ngqondo, hayi asikuko. Ngoku musani kuyenza loo nto. Cingani njengokuba iNkosi uYesu, yabona ngamxhela omnye. Ngoku Dade, ndifuna nje ukuthetha nawe okomzuzwana nje. Asazani, ndiyakholwa, kodwa uYesu Kristu uyasazi sobabini, kwaye eli litye lethu lokuqala sibonana emhlabeni, kwaye yena uyakwazi kwaye wakondla bonke ubomi bakho, yaye uyandazi. Ke mna mzalwana wakho, yaye ngobabalo lwakhe nangesipho esingcwele ebendingenanto yakwenza nokuza kwazo, ekuzalweni kwam ndilusana oluncinane, into yokuqala endinokuyikhumbula engumbono. Ngoku ndifuna ukuba ukhangele ngapha okomzuzwana nje. Kakade uyagula kwaye ubulaleka imeko yengumoya onethinzi okujikelezileyo, ukufa, kwaye kuba imoya omhlaza. Umhlaza lowo usebeleni, kwaye undibona ukuba uxilongwe ngumntu othile onamandla, kwaye unento eliqhubu olo qhubu lisezibilinini, yaye ukhathazwa sisisu kananjalo, nenkathazo yenzima enhliziyo ekubangele ukuba ujube. Apha kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ubuhlele emacaleni phezu kwecala lebhedi waze waphantsi wacinyelwa zizibane ukhangele ngasefestileni. Ingaba zinyaniso ezo zinto? Loo nto ibiyinyaniso nokuba yintoni na ibiyiyo kakade imkile kuwe. Kodwa ucinga ukuba ibiyintoni leyazi ubomi bakho? IbinguYesu Kristu? Uyamkela ngokuba ibiyiloo nto? Enkosi. Uyathanda, uyazi ukuba into ethile yamandla ngaphezu kwendalo ilapha kwaye ukuba uyakholwa kuyo ukuba inkosi uYesu njengokuba ndiyishumayele ngokuphuma elizwini ube ukholwa ukuba inkosi uYesu. Ndiyazi ukuba kukho umoya olithinzi ndibona usathi ngakuwe into ethile kwimeko embi kakhulu. Uthi ndiyakubona igama lakho nguEva yaye ifani nguYork yaye uhlala kwesi sixeko. Inombolo yendlu yakho ngamakhulu mathandathu aneshumele nesithathu kwisitalato sesithandathu. Injalo loo nto uyagoduka usiya kuphila egameni likaYesu Kristu wangangahamba aphiliswe. UThixo akusikelele. Hamba vuya wonwabe ukholwa kwinkosi uYesu Kristu. Iba nokholo nje musa kuthandabuza. Isibhalo sesitshilo ukuthi hamba ungabuye wone hleze uhlelwe into embi kunale. Isono kungakholwa. Isono asikokusela ukutshaya ukudlala amaqashiso ezo zizibonakalaliso zesono. Uyazenza ngenxa yokuba ukholwa. UYesu wathi hamba ungabuye wone okanye ukungakholwa kwakhona okanye uyakuhlelwa zizinto ezimbi kunezo. Iba nokholo kuThixo. Kholwa kuye ngentliziyo yakho yonke. Ndibona ukukhanya kulandla la mfazi nangoku kukho nje kuba ngulowa besandula kumka. Kujinga phezu komntu ontsundu phaya. Ewela nenekazi liphaya linesinyi neqhubu. Uyakholwa ukuba inkosi uYesu uyakuphilisa nenekazi lihleli phaya linalaa nto imhlophe ijijelwe entanyeni yakho. Ukuba uyakholwa iloo nto ngentliziyo yakho yonke ungaphakama ubange impiliso yakho uze uphiliswe egameni lenkosi uYesu. UThixo akusikelele. Iba nokukholwa kuThixo.
Does thou believe?
Uyakholwa. Iqhubu lakho akholwa mhlekazi uhleli phaya ingaba injalo loo nto? Ubuhleli apho uthandaza nkosi yenza ukuba laa ndoda ayithethe nam. Ingaba kunjalo ukuba injalo loo nto? Phakamisa isandla sakho. Ma ngeenyawo zakho ukholo lwakho lukuncedile mzalwana. Goduka uYesu Kristu uyakuphilisa. Isekwa inkosi uYesu Kristu enye. Awuswele kude ube lapha phezulu, uswele ukuba ube nokholo. Kholwa nje kuThixo ngentliziyo yakho kwaye uba nako oko kucelayo. UYesu Kristu uyakunika ukuba uya kukholwa nje kodwa umelwe kukuba ukholwe. Umele kukuba ukholwe kuye ngentliziyo yakho yonke kwaye uThixo uya kukwenza kwenzeke. Isigulana, xolo mhlekazi. Uyakholwa ngentliziyo yakho yonke? Uyakholwa. Ngoku othukile kancinane ngenxa yobukho bobume bakhe obumi apha kwaye ndiyakholwa ukuba uvela ngaphandle kwale dolophu. Uvela kwindlu yepalamente nawe eRichmond eVirginia. Unomhlaza ngaphakathi emlonyeni wakho emhlathini. Ngaba kunjalo uyafuna goduka uphile? Yamkela uYesu njengomphilisi wakho. Egameni likaYesu Kristu wanga ungayishiya le ndoda umke kuyo. Amen. UThixo akusikelele mhlekazi. Hamba ukholwa, iba nokholo ngayo yonke. Uthini? Ndiyazi ngoku ukuba ukubona wena uyakuba ngumntu okhangeleka oselula uba mtsha kakhulu kunale nto uyiyo phambi kwam. Ukhathazwa luhlobo oluthile lwentloko ebuhlungu kwaye ivela kwiminyaka emininzi eyadlulayo, malunga na-25 iminyaka eyadlulayo. Iintlungu zentloko zakuqala kwaye ibihleli ukuhlupha ukusukela ngoko. Ubulikholwa ngokukhulu Kwaye uye uye wayithandazela le yure imi apha ngoku. Utshilo emthandazweni wakho kuThixo ukuthi ukuba nje ungafika kum ukuze ndibe nokuthandaza ezo nkathazo zentloko ziya kupheza. Ingaba ziyinyanise ezo zinto? Yinyaniso leyo. Ngoko uvile oko uthethe loo nto ibingendim lowo ibililizwi lam nje. Ibizezo nokuba ibiyintoni na, ibinto ethile ndikhumbula ndibona umntu osemtsha okanye into ethile. Ibiyindlela nje kuthethwe ngayo apho. Ewe, indlela ibithethwe ngayo. Ngoku uyakholwa ukuba nguThixo oyenzileyo? Uyakholwa kuThixo? Ngoku uqinisekile ukuba uThixo ulapha? Okomzuzu nje ndibona into ethile eyenye. Ukho umfazi oselula okhangeleka imi ecaleni kwakho yintombi yakho. Kwaye ewe ubulungisela ukuthabatha uhambo oluya kwindawo ethile ubuza kuyakubona yona. Yona iseIndiana, eRichmond, eIndiana, kulapho ihlala khona. Yaye yona umyeni wayo ungumlungiseleli. Yaye ikubhalele incwadi into ethile ikuxela ukuba ungezi ngenxa yokuba bendisiza apha. Ingaba kunjalo? Uphilisiwe. Ngahamba indlela yakho uphilisiwe uThixo akusikelele tata. Ngoku kholwa kuphela ibarokholwa kuThixo uYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Engoku ibanokholo nje ukholwe uThixo anisikelele abantu bantsundu nikwazayo. Uhlala elungele ukunceda nokukholwa ukuze ancede abantu abasweleyo. Umzuzu nje inenekazi ngoku ndibona umoya oyingcwele emi ekoneni uphezu kwenenekazi elintsundu likhangele ngapha belenze njalo kwaye liyathandaza. Linethumba elidumbayo kwaye elo thumba lisemqaleni walo liphakamise isandla salo. Liyamkela impiliso yakho nkosazana. Inenekazi elihleli kanye emva kwakho apho ngokunjalo linethumba elikhulayo bayelisegxalabeni kulo. Ngaba kunjalo nkosazana? Ninobabini imani ngenyawo khona ngoku amanenekazi amabini kanye phaya anethumba elikhulayo amanenekazi amabini antsundu. UYesu Kristu uyaniphilisa nobabini ngakodwa kaniphile niphilele uzuko lukaThixo okholo lwenu luniphilisile. UThixo anisikelele limkile. Yibani nokholo kuThixo.
But believe that all things are possible to them that does believe.
Musana ungakholwa kodwa kholwani kuba zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo. Amen. Bethu lolunjani ukholo oluthe ndikwe sakhiwo kukhangeleka kufana nobisi ngenene phezu kwaso sonke sakhiwo.
You are certainly in the spirit of the Lord now. Anything could happen.
Ngenene nikumoya wenkosi ngoku nantoni na ingenzeka. Unjani nkosazana? Uyakholwa ndim ukuba ndimprofeti kaThixo? Owake ndithetha kulungile, umprofeti ngumshumayeli. Awulindelanga ukuba ndibe ngotshaba, ulindele ukuba ndibe ngokaThixo. Ingaba yiloo ndlela okwamkela ngayo oko? Kulungile, ngoko ndingakunceda kuba undixelele ukuba ndithe ndenza abantu bakholwa kum ndize ndinyaniseke xa ndithandaza, kho nto iya kumelana nemithandazo. Kwaye ngoku asikokuba ndim oncedayo, nguThixo owenza impiliso. Ndabuza ndathi abayakundikholelwa, wathi kuya kubakho imiqondiso emibini oya kuyinikwa njengokuba yayinjalo kumprofeti Moses. Kulo abantu bayakukholwa. Omnye wawo yayikutyhilwa kweemfihlelo zeentliziyo zabantu kubo. Ngoku awukho apha uzele isiqu sakho, nakubeni uphathuphathu udubekile, kodwa oko kubangwe sisifo salo mntwana. Lo mntwana lo uyabulaleka, ujikiwe ngogqirha ukuba afe, unesifo segazi. Enjalongo loo nto uzise lo mntwana usuka ngaphandle kwale dolophu. Uhambile usiza, uvela ngasentshona, usiza empuma, uvela ngapho. Ubuvela kwisixeko esineendaba kusePennsylvania. Kwaye isixeko sakuni ndiyakholwa iChambersburg. Ayinjalo loo nto? Mzise kum lo mntwana. Dade omncinane othandekayo, ukuba inkosi uYesu ibilapha ibiyakubeka izandla zayo phezu kwakho ukuze ukufa kumke kuwe kwaye ubuya kuphila. Ndiyakholwa ukuba mna ndisisixaka sayo. Ngoko endaweni yayo ndibeka izandla zam kulo mntwana ndimsikelele. Ndicela ukuba idimoni iphume kulo mntwana ukuze ubomi bungene kulo mntwana. Yaye uyaphila. Phuma emntwaneni Satani. Ngegunya leBhayibhile kaThixo ngesipho esingcwele salungiselwa ingelosi ndiyakukhalimela ukuba uphume emntwaneni, uphuma kuye. Amen. Uyakholwa ukuba uzawuphila ngoku? Angidalo. UThixo akusikelele. Jika uphakamisele isandla sakho isihlwele ngoku. UThixo akusikelele. Intombazana encinane enokholo olumangalisayo, phila. UThixo akusikelele. Sithando, hamba uze undibhalele incwadi. Uyakholwa ukuba ndingumprofeti wakhe njengomkhonzi wakhe? Uyakholwa ukuba uThixo ufuphi nomoya wakhe kube oku ngoku usenzelwa inkosi uYesu? Hayi, mna ndingumntu. Ewe, ukuba uThixo uyawundenza ndazi uba yintoni ayokuhluphayo njengokungqina ukuba ndingumprofeti wakhe emi apha ityhila inyaniso njengokuba wathoyo kula mfazi, hamba uye kubiza indoda yakho. Wathi yena andinayo. Wathi ubunawo emahlanu. Wathi ndiyabona ukuba ngumprofeti, yabona, ndiyaqonda ukuba ungumprofeti. Ngoku loo moya mnye wawuphezu konyana kaThixo wathembisa ukuthumela ukuyimoka moya oyingcwele oya kuba kunye nathi uhlale nathi kude kube sekupheleni kwehlabathi. Uyakholwa yiloo nto? Waye unokuzazi iinkathazo zakho ngoku, akanakho? Unenkathazo yentliziyo. Ngaba kunjalo? Wonke umntu onenkathazo yentliziyo imani ngenyawo. Ndingaphiliswa kanye ngoku, akunamsebenzi nokuba into na abanenkathazo yentliziyo. Nkosi Thixo, wena uyawazi amandla ethu nokuba sityhafe kangakanani na nendlela esithathaka ngayo. Kwaye kodwa Nkosi, siyazi uba wena womelele kangakanani na. Ke inkathazo yentliziyo into ethile ugqirha abangena kwenza nto ngayo. Kodwa Nkosi, ngubani owenza intliziyo? Nguwe owayenzayo. Kwaye ngoku ndikhalimela loo mandla edemoni abambe aba bantu ngenkathazo yentliziyo. Yanga ingaphuma kumntu ngamnye kubo egameni likaYesu Kristu. Amen. UThixo akusikelele dade, ndifuna nje ukuthetha into ethile kuwe. Uziva hlukile ngoku noba ubuziva ixesha elide kakhulu, ubungaziva njalo? Ngoko ukuze abantu bazi kukho umoya onethinzi elingqinwa obunokubaleka ukubi, ulele phantsi yiloo nto. Ngoku umkile kuwe, uphilisiwe. Ungahamba nje uphilile. Banokholwa kuThixo, ncedani. Wonke ubani ngamxhela omnye, ibanokholwa. Kunjani mhlekazi? Kulungile, thina singazani omnye nomnye, kodwa inkosi uYesu iyasazi sobabini. Ngaba kunjalo? UThixo ezulu wadala amazulu nomhlaba, wahlala kuYesu Kristu, wathembisa ukubuya kwakhona engaphakathi kuthi, kwaye oko akwenzayo siyakukwenza. Uyakholwa kum ukuba ndingumprofeti wakhe? Isizathu sokuba ndiyithethe loo nto ingelosi yenkosi yandixelela ukuba yenza abantu bakholwe kuwe. Kwaye ukuba bayakukholwa kuwe ngoko uyakwazi kwa iimfihlelo zentliziyo yabo, kwaye kunyanzelekile ukuba bakholwe yiloo nto ngoko. Kodwa uyakholwa ndim. Kwaye ngaphandle koko isizathu sokuba ube uyakholwa kum ungumlungiselelo wevangeli kwawena, kwaye ulapha ngenxa yento elungileyo, awuguli. Uswele ukuthile kwaye ufuna uhlobo lwakudala lwemvuselelo ukuba igqabhuke kubantu bakowenu. Nantso into othandazela yona. Wonke umntu kuthi ofuna oko masiphakame ngenxa yemvuselelo yohlobo lwakudala. Thixo onamandla onke owadala amazulu nomhlaba, ndiyacela ukuba wonke amandla edemona ngaphakathi kwesakhiwo abe nokwaphulwa. Amandla kaYesu Kristu abonakalaliswe. Nkosi, sibuthathaka kodwa asoyiswanga. Satana, ndiyakuthethela egameni lenkosi uYesu Kristu, phuma kwaba bantu. Mani ngenyawo nina bantu bazikhwala, niphume kwizitulo ezinamavini, nikeni ukubongwa nonke ngabanye. Hallelujah.